sapo e jeddi yande sidimaji chapande tati woni Bamako Kura e wuro Sivare kanyun etokati e leydi mani o wattu goto woni Wagadougou lamorgo Burkina Faso.
Minati Diallo
teddube hediibe RFI fulfulde mi salmini on mi jowti on do bawdon no tawede fu bisimilla modon e kabaruji di en puddiranto mali ko nun ko be d'accord de Sivare takki ke piande jadiyan ko be bete hande dum balde didi tiagal de fedde jini mo hippi daka mawka kunugu wonka to kati noku mo wada Bamako noku dun do horejo lamu hakunde ngu Assimi Goita kanyun e colonel Sadio Camara jagoro kalfina do dena gutawa eden gondi e Oumar Sow
ko non minati Diallo dum non anne a salmitamo no biruda ni tigi ko ardibi konungu ndokki kibaro o e widi ko fajiri sanga yamdi joyi fawndi filmaji chapandi nayi dum wadi ete non njangu o fano ko e nyibirdi konun kobi tawandi e wuddo o ledindi e der Sivare nobe kulli kono mali e yawi tintude odo al hali konum sabi haptari mabbe e lelani piyande kure e chonni ngostindira ha gote wadi buniyankobe be warama hen aljuma jabbido tan njangu riwtamo tokati hayimbi jetata ko ninkeju goto kame kuliyankobe jeddidu mayi hen yejjitaki njanguji nanudiradi baddi e sahaji badundirdi e didumunaji jabbidi e palli certudi e der Mali e diwi kulikoro woddani Bamako wondude fegu kame mopti to kolokani rew Bamako toni njangu wadi alkemes jabbido dido njanguji fof non minati Diallo ko gomu katiba masina initi waddidi
a jarama Oumar Mamad Sow to Burkina Faso tiagal Guinée horejo dental fedde leyd Afrique hirnange Oumar Sissoko en balu tawtude Mohamadou Youssouf Nela do fedde de anataba hande to Wagadougou be joddike ardido lamu hakunde leydi di Paul Henri Sandogo Damiba gam jewtude laawi eno fedde de waawi ri dowtude laami be leydi ndi e Osa Aboubakar Boli
min gara no faami eta min dara hono noy ardibe laamu fadde o Burkina Faso woni na yottinira aadiji di dental CDAO e ndi leydi adidino wakkati kawrital horebe leede CDAO gadungal tati ndu lewru gallure Akara yoni wonno kongol Oumar Sissoko Embalo addo dental CDAO e le pudde makko hala yeso kokkobe kibaruji hande o taykini gofenma mo laamu fadde o ke nebugol laamu ngun be poti do mudun keyo dum duubi didi non yude go'o jedda buddu de hitande fa yaade go'o jedda buddu hitande United di e nogay en nay tagal majjun ko suunguji ngade amma fadde den Oumar Sissoko Embalo e golidobe mun kolli laamu Damiba kina jey darade e gollude fa jam e denagu yecco watta Burkina Faso e leedon o heddoken o yetti laami be Burkina sabu ele ko yi e ko halana dum Burkina na yara yeso golle mu e le wattide jam don CDAO wi fa handen ke daroto e dotide Burkina Faso e le wakkatiji tidudi di tawda handen di Boubacar Boli Wagadougou RFI
Jarama Boubacar Boli to Francis Horejo leydi ndi Emmanuel Macron fuddan dawol mudun e yoga e leydi Afrique jango fa alkamsare warorde o fuddiran Cameroun Benin kanyun e Guinée-Bissau ton Horejo fedde dental leydi Afrique hirnange CDAO tawa e ngol dawol o yadan e yoga e gouvernement makko hono jagodo kalfinado golleji Francis e leydi godde kanyun e mo konu imade ndunjilu woni sembinde gollidal Francis e de leydi Afrique to Tunisie bete jango woni ko subangoji waydi tingol nuy galla sariya leydi ndi fuddata tawe yimbe hewbe jalti hande majade e hollitinde mete mabbe e ko laamu e hollitinde mete mabbe e laamu kayisee de kanyun e anniyamu no waydi tinde nuy galla sariya leydi ndi e ngose po be nyageti ke horejo leydi ndi yol doppu laamu gunde wonno be godana dun to Itali ko buri ujinaji dannibe yimbe yube e leydi Afrika jotti ke Itali e le balde yimbe be anakani nadun ana mida yottode balde garoje e Tunisie de wonno non hollitiri jago gallo kalfina gallo golleji leydi ndi e wi makko be dannibe fu e maaje kewdo woni ko ciuta e mudun ko buri hewde mabbe yo Tunisie kanyun e Libye jabbori be dannibe jabbama e kewal de leydi ndi sahande orgallo subangoji leydi ndi tawa e Itali e jokkan fahan e kabaruji meden na tiagal leydi ho do jagodo kalfina do golleji Russie e leyde godde Sergey Lavrov kanyun ana tawa kerto Egypte imade galda ngi imade gol dawol woni sembinde gollidal Russie e leyde Afrique on jaram